yako kwako nishaikunjwa nafsi O tena mkia nishafyata Usije nipanga kamishikake Ukanichezesha prakata Nishapitia visanga na benza ukabula Na ukabula Mambo ya kuchanja chanjo na nazi nishavunja Onikavunja
Sema kweli kwako fall in love girl Nasaka na kapete nikuvishe Oh baby I know you love me Siwezi fanya uteseke Utolia machozi hapa umefika Kwa king of love Nishajaza kibaba wangu malaika I swear I'll never ever lie to you
Asi nipende nirige, oh nirige Kwako hoi ho Nasi ogopa mbiringe, oh mbiringe Nilishaga umizwa moyo
Nami wacha nikupende, wanga nune Nawe uringe, oh Kwangu bati ya tende, kuwa nawe Achwa nune show is out
Mwenye vigiba vero, macho ya chongo, ache wa umero
Show is out
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia Wana wivu na choyo
Show is out Teseka, teseka iyo teseka Wana teseka oh
Show is out
Sekecha, sekecha iyo sekecha Tua chekeche yao Halitoweka uzi iyo Kwenye ngome ya penzi langu, baby Tucheze kuchi kuchi atapara na we Oh baby vimba, baby vimba
Vimba
Komesha mabepo punda
Vimba
Penye ugisa garumba
Vimba
Vile ugikata wima
Vimba
Kweli kwa kusina mpango wakando Sama kisha nasa kwa chambo Chumvi na inyunyiza kwa tango Baby yo, naipenda
Acha nijipe uliko penzi shaweka uzio Mkwako nisha pangaro Zile mshike mshike ukini sweka muzio Najibwaga kwa bangalo
Asi nipende nirige, oh nirige Kwako hoi ho Nasi ogopa mbiringe, oh mbiringe Nilishaga umizwa moyo
Nami wacha nikupende, wanga nune Nawe uringe ho Kwangu bati ya tele, kuwa nawe Acha nune show is out
Mwenye vigiba vero Macho ya chongo, ache wa umwero
Show is out
Kama kuku mdondo, shingo ya ningenia Wana wivu na choyo
Show is out Teseka, teseka iyo teseka Wana teseka o
Show is out
Sekecha, sekecha iyo sekecha Tua chekecha o